ramadaan mubaarak ayaan dhammaantiin idilenahay dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijkeenna xiisaha lahaa
ee hambalyada iyo heesaha oo toddobaadkan la koosanaya ibraahinow bisha barakaysan ee ramadaan ee noo curatay ilaahay waxaan ka baryaynaa in bishan uu barakadeedana siiyo noo dambi dhaafo intana dhegaysanaysa ee v o eda ku xirnay inta sida gaarka barnaamijkan ugu xiranay inta isguursanaysa in dhammaanteen ba ilaahay noo dambi dhaafo ramadaantan ramadaanteedanu ilaahay nabad iyo caafimaad nagu gaarsiiyo bashbash iyo barwaaqo ramadaan mubaarak
qalbi furan ayaan kusoo dhaweynaynaa bishan barakaysan ee ramadaan
wajibki rabbi u nabaraye bishaarana nabigu yidhiye barwaaqadi muuminiinta bilkhayr wajibki rabbi u nabaraye bishaarana nabigu yidhiye barwaaqadi muuminiinta bilkhayr adoonka sodonkeeda beri intuu ballan qaaday soomaal ilaa boqorka abaalmarin